gị bụ onyinye aka. Ana m eburu mkpa m tinye gị n'aka. Ekwela ka ihe ole m eme o. Ekwela ka ọnwa ike gbuo m o. Asị onye ahụ na nga m oyibo anaghị. Onye ahụ na nga m bụ oyibo ka nọ ma n'ife na-asọ m ụzọ ibu Chukwu ibu gị mmadụ.
You're feeling the vibe. Of course I can't deny, yeah. The Lord has paid the price. So more you're hating on me, more his blessings falling on me, more these blessings speaking for me. Now everybody seeking for me, seeking for me. I'm making the money, I teach them, I'm calling, I'm balling, I'm balling. Ask about it, come brass about. Ask about it, come brass about. Come brass about.
Making the money, I teach them, I'm calling, I'm balling, I'm balling.
Ask about me.
People should wear
Mado, na lugeme o, na kazi wanita Mada ablo chuku na mwam
Unloaded.com
Bezilegu